Baby pole pole sauti tete usije ntesa nafsi kuku nipe mchele maindinge dere usije nyacha basi paka majogo kitandani ni mafunzo ya kikomando nipe mama nipe nyumba na choo kera umefua pereke bila chambo wanapata tabu wanavyona tunapendana tunawapa zabu paka maji wanaita mma Umeniweza nyanga 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 Sikateleza nyanga nyanga Iwako nyanga nyanga Umeniweza nyanga nyanga Sasambua, kemaleza kupeka kazi yangu kupakua Kemaleza kufua kazi yangu kukamua Ukitaka mua, na umenya na kugea unakula Uchungu wangu unaujua wewe Uchungu wako na ujua kamimi mwenye Pirika pirika za kukuna mwewe Tuinjo inato alazi situsumbu Wanapata tabu, wanajona tunapendana Tunawapa zabu, paka maji, wanaita mma Umeniweza nyanga nyanga ayo nyanga 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 baby yo sikateleza nyanga nyanga oh ni mwako nyanga nyanga yo umeniweza nyanga nyanga no lilo no 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 nyanga nyanga ayo yo sikateleza nyanga nyanga mwako nyanga 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 nakupa yote chukua 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 yote yako chukua 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 Peke yako chukua 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 umeniweza nyanga nyanga ayo nyanga 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 baby yo